Siku moja, tulikuwa kwenye klabu moja Mrembo moja akakuja Akanipai Akaniambia jina lake Sio mengi toka pake She was just another fan Never said she had a man Akaniomba autograph Tuchukue wote photograph Nikampa vyote, chukue vyote Alafa kasema Usinipe fedha, usinipe dhahabu Kwa nini? Utaniletea taabu Nina wangu mwamina jabu Nifanye nini unapendeza Ana penzi la kweli sababu Jamani Sitambu wachara jabu Mwamina jabu makes my day I need you so bad I say
Bembe nikamu bembeleza Hapo sasa nikauliza Kitu gani kitawezesha Umutupa wake yule Pembe pembe nijebiweza Jasa champagne kwenye meza Ubebi ache kunicheza
Ati mami is my honey Haka ni MBA triataweza Ataka yuko far away Yule wake anampenda sana Haka ni MBA triataweza Ataka mi celebrity Mami rajab who makes my day Why you no way, no way Usinipe fedha, usinipe dhahabu
Kwanini?
Utaniletea taabu Nina wangu mwamina jabu
Nifanye nini unapendeza
Ana penzi la kweli sababu
Jamani
Sitambu wachara jabu Mwamina jabu makes my day
I need you so bad I say
She was just another fan Never said she had a man Akaniomba autograph Tuchukue wote photograph Nikampa vyote chukue vyote Alafa kasema Akaniambia eti ataweza Ataka yuko far away Yule wake anampenda sana Akaniambia eti ataweza Ataka mi celebrity Mami Rajab who makes my day Why you no way Usinipe fedha, usinipe dhahabu
Kwanini?
Utaniletea taabu Nina wangu mwamina jabu
Nifanye nini unapendeza
Ana penzi la kweli sababu
Jamani
Sitambu wachara jabu Mwamina jabu makes my day
I need you so bad I say
Usinipe fedha, usinipe dhahabu
Kwanini?
Utaniletea taabu Nina wangu mwamina jabu
Nifanye nini unapendeza
Ana penzi la kweli sababu
Jamani
Sitambu wachara jabu Mwamina jabu makes my day
I need